hamazerero hamazerero mumbo mugani mweza wanyambacha imugongo imache yomwumva yari ifite bene nyina ifite mavunja havone bikwazi ifite na nzara nzara zivuna inzembe umunsi umwe rero himbaca ibyotse itimbe mavunja wacu imaze shahu jye ngiye kuraguza hariya hirya kwa nyiraba rero umutezi w'inkaragu mbacira manutse vuba na bwangu igeze mu murombere mbacira sita iyambaye inka data imbandwe ry'abasokose mbandwe rya ngombe ayiwe nagira nte yicaye akanya ikomeje urugendo igeze inzira igati yibutse kunywa itabi yanyuze ku rugo irebye mu mbuga ibona umukobwa wari wanitse amaza witwaga Nyiranzage mbe Nyiranzage wankorera mudusaka nkagenda ndahekenya ko ari ndayariye amasaka mama taraganurira data maze nyagutegezo yajya hayiwe hari kurakazi aheheyo himbe Nyiranzage Nyiranzage wihi mbe Nyiranzage nyihere igishirira nishirire ku kijigwa yini ndayariye se umva re jya kwikoreramo ntihira urampatse se himbaca nayo ho yinjiye mu nzi igeze mu kirambi ntiyarebye mu mbere ibona akabindi kari kuzuye ubukitiye we ga Nyiranzage mbe Nyiranzage kiriya kibazo wankoreza mu agatoki nkagenda ndarigata ko ari ndayariye umutsama mama taraganurira data maze ngo gutegeza uwuri hari kurakazi aheheyo Nyiranzage he Nyiranzage wehi yewe hi himbacira sohotse n'umujinya mwinshi igeze ku muryango itiye we ga Nyiranzage Nyiranzage uzashingirwa ntakiriho hembe Nyiranzage uzasohoka ntakiriho Nyiranzage uzabyara ntakiriho hembe Nyiranzage uzaheka ntakiriho wirirwe mugenzi agenda wawurirwe utanze ikisi genda uzantwara iki imacira agiye hevuba na bwango ibwamaze kwira ababyeyi heba Nyiranzage ubwo baratashe bati wiriwe Nyiranzage Nyiranzage ati dawe wabyaye hinawe mawe hano hageze akagabo kambaye incurikiranye iya nsabye amasaka yina ya mwimye se tumba kandi ejo ndagenda ejo nzagenda hirya y'ishyamba ry'amanyinya n'amaganya rivuga mu injereri kwa ry'abasuku ibwarakeye ingobye birasohoye ntibaramuhetse ntibaragenda bageze mu ishyamba bacija ku musozi hindureyeho munwa kagomigaho murishyo hitiye mwe bantu bahetse Nyiranzage hini mutabare iwanyu harahiye wehe birutse bose basize nyiranzaje muri rya shamba baca yaramanutse evo banabwa nyiranza uraho neza nyiranzaje nyihera ibyo bitare nishirire ku magufa hamaboko agira wowe Himbe nyiranzaje nyihera izo nyereri nishirire ku magufa ibirenge bigira wowe nyiranzaje Nyiranzaje nyihera iyo nkanda nishirire ku magufa hamabunagira wowe mukuga Yamwambuye byose yasize nyiranzaje muri rya shamba Himaze rero sije wahera hahera nyiranzaje nyiranzaje